He lifts the pilot. And what's the goal? Oh, I say.
Smarts now.
I'm on my way. I'm on my way.
Yo, not me.
Yo, what's up, Mwamba?
What's up, man?
Se kimehape ni kipande hiki mbaya, ni ile mbaya.
Daka sifuri, I'm on my way.
Aina noma, guys. Poa, poa.
Agizia kinarita, margarita, usijifanye kama ujui kilicho tuleta. Mawaidha kwenye pari ya pana kuleta, ila kama una maombi leta leta. Njia tulisha ikimbiza makilometa, logo ni nyeusi na ina meta meta. Wakati wanajiuliza kupata punchline, inafululiza kufanya hit song. Hukudi kidunduliza, so my money long. Ya bado sijamaliza, so the party's on. Michongwe na wakimbiza, usone wako hoi usongo menipitiliza. Shereziki anzi Arusha kuelekea Ibiza. Ninja nazi na vunja maviza, na chana maanga na pasuwa giza. Nini nuru so wale nikiza, makini na Jesus. So bump the cheese up. Bump the cheese up.
Olele, nusu saya mshale, nusu suruale, nusu kwenye glasi, nusu papmale. Nirusu nisimame, nikurusu ulale. Olele, olele, nusu saya mshale. Olele, nusu papmale. Olele, nirusu nisimame. Olele, nikurusu ulale. Olele,
brandi kubwa so kitoto, na shoni kashi so mikopo, na jenga inchi stoi boko. Siri kali mbwa koko, tokea uswazi siachi ukoko. Tokea mageto hundo mtoko, matendo sina ropo ropo. You know we do this for the people, so piki chupa wape kopo. Sone kwa mabinta mshapopo. DJ, nasikia rushwe na karabati kila sekta. Chalia Arusha na Arusha tukila bakta. Na mambo ya mana tukumbuke tukila bakta. Na kani mambo ya kimsingi mini lenta. Na kani mambo ya kipimbi mnaleta. Mtoto mkali mkibetua na mbenta. Na kesho morningi ndo mtagundwe likuwa ni penta. Makoromeo yanaita ni kiu, na kaulimbiu leo ni kote. Bendera hewani simamisha mlingote. Watu mtu kati ukutiu ni kote. Sikoti na kutia adabu.
Tia adabu.
Nusu saya mshale, nusu suruale. Nusu kwenye glasi, nusu papmale. Nirusu nisimame, nikurusu ulale. Olele, olele. Nusu saya mshale. Olele, nusu papmale. Olele, nirusu nisimame.